Curious Daniel.
Pagato tandwe olusha no maitali Nkete na yedwa ungiphatha kahle Pagato tandweni olusha no maitali Nkete na yedwa ungiphatha kahle Pagato tandweni olusha no maitali Kete na edwa ungiphatha kahle Pagato tandweni olusha no maitali Kete na edwa ungiphatha kahle Oh Angjalo so mina ngcinga ngayi ethando lwami angisakhona ukulala Imizwa yami yonifunga wena Awumangalala ngingakubona ngayo Uyazingono yami vele ithi ngiduke nezwa Thatha imthwalo yami mina ngibheke ku Ngicabanga nongimuva nawe da Mina ngithanda wena Ungazuvuke sengiyasangana Nginokuvuke kuseni Oh darling ngibhale ngawe Mina ngithanda wena Ungazuvuke sengiyasangana Nginokuvuke kuseni Oh darling ngibhale ngawe Uyazi ngikhethe wena wedwa Ungiphatha kahle Awungikhethe wena wedwa Ungiphatha kahle Pagato tandwe Olusha no maitali Nkete na yedwa Ungiphatha kahle Pagato tandweni Olusha no maitali Nkete na yedwa Ungiphatha kahle Pagato tandweni Olusha no maitali Nkete na yedwa Ungiphatha kahle Pagato tandweni olusha no maitali Nkete na yedwa ungiphatha kahle Vuma ngikwenze owami Vuma sengiyasangana Vuma ngikwenze owami Sangana, nginokuvuke kuseni Oh darling ngibhale ngawe Uyazi ngikhethe wena wedwa Ungiphatha kahle Awungikhethe wena wedwa Ungiphatha kahle Pagato tandwe Olusha no maitali Nkete na yedwa Ungiphatha kahle Pagato tandweni Olusha no maitali Nkete na yedwa Ungiphatha kahle Pagato tandweni Olusha no maitali Nkete na yedwa Ungiphatha kahle Pagato tandweni olusha no maitali Nkete na yedwa ungiphatha kahle Oh